kobamu nengeba watumelinge losi zondi ngeta kubombi bambe buklinene shota njengo mtosa ndikonda peli peli temana kona ngesi ndobe ndizenza ubhlobo ngelobo ngaka kona ndidlulba ndikata Zakhalela ntoni ndizazi yeza lam ndise noba bendiligqirha mna still eyi akho nto bengayenza ndingabalana ntoni akho nto endingayizama ya phela yonke loo nto ndodibana nentombi emlanjeni. Bendithi ngumamla